Onani chitunzi cha makumi awiri ndi chimodzi. Mbeuzo zikula. Luka chapter 8 verse 9 ufika pa 15. Yesu anamasula fanizolo motere. Mbeuzo ndizo mau a Mulungu. Ndipo zambali mwanjira ndiwo anthu amene anamva pamenepo akudza mdierekezi na achotsa mau mmitima yawo kuti angakhulupirire na apulumuka. Ndipo zapathanthwe ndizo amene pakumva alandira mau ndi kukondwera akhulupirira kanthawi. Ndipo panthawi ya mayesedwe angopatuka. Ndipo zija zinagwa kumingazi ndiwo amene adamva. Ndipo mkupita kwao asamwitsidwa ndi nkhawa ndi chuma. Ndipo zija za mnthaka yokoma ndiwo amene anamva mau na wasunga mu mtima woona wabwino na abala zipatso ndi kupirira. Anzanga, kodi mudzawalandira bwanji mau a Mulungu? Kodi simudzawamva nosokera? Kodi mudzakhulupirira mau a Mulungu kuwasunga ndi kukondweretsa Mulungu? Mukatero ndiye kuti muli ngati mbewu zomwe zinagwera pa nthaka yokoma.